achama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniin immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 sinii darba guyyaan irraa jimaata guraan dhala 4/2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 27/2014 qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan qabattee jirtu jaalladheedha garasitti sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kuno. Daayirektara tajaajila tikaa odeeffannoo duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa galmee isaanii jalatti namoonni matamanii turan keessaa 20 wabiin akka gadhiifaman kan murtaa'e deemsa mana murtiif falmii yeroo dheeraa gaggeeffame malee murtii siyaasaa akka hin ta'in abukaatota himatamtootaa keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gaafii wabiin gadhiifamuu ka dhiyaate 30/2014 ta'u abukaatoo Yoosef Kiroos ibsanii jiru. Murtii siyaasaa otoo ta'e manni murtii gadi aanu wabiin akka gadhiifamaniif murtii kenne abbaan alangaa hin mormu ture jedhan. Oliyyannoon abbaa alangaa dhiyeesse hundee godhachuun falmii gamlameeni ka dhaggeeffatu manni murtii waliigalaa guraan dhala 7 murtii kennuuf beellama qabachuusaa obbo Yoosef ibsaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa 7 kana keessa kan isaan haasofsiise deetaan ministeera haqaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa murtiin wabiin akka ba'aan kenname kun kan mootummaan dhiyeenya kana ifa taasise tarkaanfii himata addaan kutuu waliin hidhata kan hin qabnee fi oliyyannoon kan irratti dhiyaate ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Hooggantummaa gamtaa Afrikaa qabachuuf ka jiran pireezidaantii Senegaal Maakii Saal siviilotaaf eegumsa gochuu kabajamuu mirga namoomaa murtii haqaa fi itti gaafatamummaa kabachiisuu kanneen jedhan ajandaa gamtaa Afrikaa irratti dhimma irratti qiyyaafatamu ta'uu qaba jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Walga'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 5-6 kan gaggeeffamu yoo ta'u Maakii Saal ardiin Afrikaa rakkoo nageenyaa fi waa'ee fayyaa kan siyaasaa fi jeequmsi hawaasaa ennaatti hammaatee jirutti gara aangootti dhufan jedhan garee Human Rights Watch daayirektar Afrikaa akka ta'an Kaarin Naantuliya rakkoon jiraatullee jedhan pireezidaantii Senegaal hooggantummaa gamtaa Afrikaa fi waadaa qajeelfamaa irratti bu'uurfame kabachiisuuf cicha jiru agarsiisuu qabu jedhan. Kunis mootummoota dararaa geessisan irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachuu gaaffii namoota miidhamaniif deebii kennu akkasumas hariiroon haala walqixxee fi madaalawaa ta'een gaggeeffamu addunyaa gama kaabaa keessa akka jiraatu taasisuudha jedhameera. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'uuf jiran wal waraansa mootummaa Itiyoophiyaa fi waltaatota isaa Eertiraa dabalatee akkasumas TPLF gidduutti ta'een dararaa hedduu dhaqqabeef ilaalcha duraa kennuu akka qabu gareen kun gaafatee jira. Siriyaa kaaba dhihaa keessatti kamisa kaleessa humnootiin imala addaa kan United States haleellaa geggeessaniin hoogganaan garee shororkaa Islaamik Isteet jedhamu ajjeefamuun gabaafameera. Abu Ibrahim Al-Qurahi akka to'annaa jala hin oolleef jecha ofii isaa fi maatii isaa galaafate. Kunis mana isaa Siriyaa kaaba dhihaa keessatti argamutti yoo ta'u pireezidaant Baayden White House irraa haala ture hordofaa turan. Shoror keessaan kun jedhan Baayden ijoollee isaa dabalatee maatii isaa ofitti marsee turuu waan filateef samiirraa haleeluu mannaa jennee humnooti addaa lubbuu isaanii du'aaf dabarsan erginee jedhan. Kanas kan filanne lakkoofsa siviilota miidhamanii xiqqeessuuf jedhan. Siviilonni gamoo sana keessa jiran akka ba'aniif gaaffii dhiyaateen abbaa warraa fi haati warraa ijoollee 4 qaban kan gamoo sana gara gadii jiraataa turan ba'uu isaanii aangawoonni Ameerikaa ibsaniiru. Kunis gamoo sana gara gubbaarratti dhoo'insi edada gamoo sanaa cabsee ba'ee dura ture. Pireezidaant Baayden akka jedhanitti.
Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties.
Tarkaanfii abdii kutannaa fi booddee tafaa fudhateen lubbuu maatii isaa fi kanneen biroo gamoo sanarra jiraataniif utuu hin gaddin uffata dhukaatotaan guutameen gargaaramuun otoo hin taane dhukahaadhaan gamoo sana darbii sadaffaa barbadeessuun yakka hojjateef seera duratti akka hin dhiyaanne taasisee jedhan. Dhoohinsi kun guddaa waan tureef jecha reeffi namootaa gamoo sanarra qilleensarra darbatamaa ture jedha waraanni. Ashaaraa fi qorannaan DNA gaggeeffame quraashii fi haati warraa akkasumas ijoolleen isaanii lama ajjeefamu mirkaneessee jira. Pireezidaant Joo Baayden kamisa kaleessaa gara magaalaa New Yorkitti kan imala yoo ta'u kunis hokkaraa fi yakka qawween gaggeeffamu ittisuuf bulchiinsi isaanii dhiibbaa haaraa kataasisu ta'uu hubachiisuuf ture. Qawween hin galmaa'in jiranis dhimmi kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsameera. Magaalaan New York keessatti hokkara qawween gaggeeffamu dabalaa adeemuu isaan kan ka'e bulchaan magaalattii Eric Adams gargaarsa gaafatanii jiru. Ajjeechaa dhaqqabaa jiru hundi keenya ijaan argaa jirra ragaadhas jedhan. Sadarkaa federaalaatti qawween akka magaalaa kana hin seenne gochuu hin dandeenye jedhaniiru. Kamisa kaleessaa waajjira poolisii magaalaa New York kadaawwatan pireezidaant Baayden meeshaa seeraan alaa seenan irratti hordoffiin taasisamuu akka qabu dubbataniiru.
Today the Attorney General directed all U.S. attorneys in the United States to prioritize combating gun trafficking across state lines and city boundaries.
Har'a abbaan alangaa muummichi qajeelfama kennaniin abbootiin alangaa guutummaa United States keessa jiran hundumtu daangaa kutaalee fi kan magaalaalee irratti qawwee dhoksaan galan ittisuusa jedhuuf ilaalcha isaanii ka duraa gochuu akka qaban hubachiisaniiru jedhaniiru. Bulchiinsi Baayden karoora sadarkaa guutuu biyyaa kan meeshaalee naannootti hojjetamanii fi lakkoofsa galmee hin qabne dhaqqabuu dandeessisu labsamee jira. Ukraine lafa Raashaa irratti haleellaa waan geessiste fakkeessuuf Raashaan karoora akka qabdu United States odeeffannoo qabaa jettee jirti. Sana booda Ukraine haleellaa sobaa geessiste jedhame sanaan Raashaan Ukraine irratti haleellaa banuuf akka jirtu aangawa gameessi bulchiinsi Baayden ibsanii jiru. Aangawoonni tikaa kan Ameerikaa akka jedhanis viidiyoo haleellaa sobaa agarsiisan qopheessuusa jedhu masaraan Kireemliin mala hedduu keessaa akka mala tokkotti gargaaramuun Ukraine weeraruuf karoorfate jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiiwwan keenya biraatti ceena. Naannoo Oromiyaa godana Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti hidhattoonni mootummaan shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waamanu. Haleellaa raawwataa jiruun namoonni akka miidhamaa jiranu jiraattonni achi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi aanichaas dhimmichi yaaddessaa akka ta'e ibsanii dhimma kana irratti gabaasaan Yoonaataan Zabidiyoos waan qopheessa qaba. Tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Yaaddoo nageenya waan hin qabuuf jechuudhaan eenyummaa isaanii ibsuurraa kan of qusatan jiraataan aanaa galaanaa abaa'o shanee jechuun gareen isaan ibsan haleellaa itti fufeeraa jechuun dubbataniiru.
አሁንም አውሽምቁ ጋላይ ነን እንደቀጠለን ያለው ምክንያቱም የመንግስት መስራ ቤቶች አሁን
አመዩ ሪባኒ ሎሉን ትቡፌጅራ ሰበብንሳስ ወጅራሊን ሞቱማ አና ገላና ሀገስ ደርካ ኢጃር ሰገንዳ ትጅረን ጉቱማቲ ሂንጅረን ሁንዱ ዶቆቴጅራ ገሩ ገንደን ተኮን ተኮን ሳቱ አናሳኒ ጀለጅራ ጫሳን ሞቱማ ገርቡዬ ቢፈህን ሆጀነራ ጅራ
ተርካንፊን ረት ፍለተማ ጅራ ጀደሙስ Jireenya waariinsaaf sabatiinsa qabu jiraachuu akka hin dandeenyeef lubbuun baduu qabee hanga qabeenyaan saamamutti miidhaan irra gahaa jiraachuu ibsan. Ejjennoo wal fakkaatu qabaachuun gareen kun haleellaa raawwatu dhaabsisuu mannaa aangawootaaf namoota dhuunfaa dararaan uummata irra gahaa jiru qaama sadarkaa olaanaaf sabaayamaa biraan gahuuf yaalan hanga heessisuutti tarkaanfiin fudhatameera jechuun dubbataniiru. Kabroon yaada kakennan jiraataa aanichaa kan magaalaa Tooree yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuun dubbataniiru.
አሁንም ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ አሁን መታወቂያ ያለበት የመንግስትን ኃይል ወይም የመንግስትን የመከላከያ ሰራዊት እንትን ነው የሚጠበቀው አሁን ምክንያቱም መንግስት ይህን ነገር
አስረድ ወተሙ ከንቀቡ ሁምነ ሞቱማ የኩን ሁምነ ራያት ሰብያቱ ኤገማ ጅራ ሞቱማን ረኮ ጅሩ ሁበቴ ረኮ ሰነቷችሁ ዳፍ ሁመትቺ ሁምነ ሰብያ ኤጋ ጅራ Abah Ushanin sekarang dua cahala gemakanati ya unsani akan double jiram. Mesale guru gudda kawasaniru, ganden anca kesajiru. Kesuma kara ergansa, kara shimole, nanu mitari jeramu, kara ganda semaulu kanen jen umfadani jirun. Kara sanar namni hindarbu, ujatoni mutumma demu hindandan.
Bulchan ala sana obumur kata taro. Amma jisa garbara kumala maafkun aafuri kabe, garen kun haleelan ummata natara watu chimeet tifufusaf targam fink indaya yofun atame walera kisata ajaran. Haleelan riptaril tota humna kenyan olwaan taif humni dabalatana annof kam federala ra akka ergaman gafachu sani beksi saniru. Ummata yedunis nanno jarrik abatani jirani bukka aniru jaran.
Bay waradachi ni fafsanya chigir no yada rasayallo. Afatan mel sendiset lembu malak kata akal kacau kemudian asau kena.
Anak kenyer rukuk gudah tujra. Dewi atau tama akak kenu kamar ini ilallah tuh kallati lafak kenye beksi senjirra. Kanaf amma ganden ada dah kesa akak turban nen laman darbani akak wererati senaniru. Lubu namu tu sadi darbera manen jirenya kurani oli gubataniru. Bela dalin sama majra. Bunni kon nambula sama majra. Abosin wara thorba sama hagas detamataan kaira bukaniru.
Kan mutum manchur ke saf shane itin jiruf. Ofisani warana bilisumma romovin jaram bra ipsiken namin jiru. Hoggano ta gare kanate kan nen jiraman VON bilbilasani harkarratti. Rale debiun bilbilus yalin gur imil kofne jara Yonathan Zabdios hawasarra.
Ethiopia keessatti dargaggoonni yuunivarsiitiiwwan gara garaarraa eebbifaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkisuu dubbatu. Firaa fi mattaa kennuudhaan malee hojii argachuun hin danda'amu jedhu. Gabaasonni sagalee Ameerikaa biyya keessa jiran Naakoor Malkaa Amboorraa, Asteer Misgaanaw Baahir Daarirraa, Yoonaataan Zabidiyoos immoo Hawaasaarraa bilbilaan dhimma kanarratti mari'achuudhaan akkasumas dargaggootaa fi ogeessota dubbisuudhaan qophii ittaanu qophee saniru Naakoor Malkaa tuyes.
Ethiopia keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaa garaarraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkiseef sanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaayee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitiirraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota lamaan darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma balaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 1700 hanga 1900 faana nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa irratti immoo jiran qarshii 1500 ammasitti fa'a nama fa'aa gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye. Sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf fi waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachaa hin dandeenye.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa magaalaa Baahir Daar jirtu Asteer Misgaanaw dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 1,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Baahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteeritti himee jira.
Ka 2012 jemmeroo minam aayinatti qatarii altaqaxaramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012 tti eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina hojjetaatu jiraanu hin jedhu yeroo deebiinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee kibbaa fi kibba lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatan yemmuu ibsanis akkas jedhu. Waggoota walitti aanan sadii fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan taa'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hangaarraatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa motumman sakacaru karaga kabisate na kakacarin tasfomu kana majay buganda jalqabe hanga wajira sugbatti malaka gafatu me waqumti sinitamulisu nutiyojid abdota walda dagabu cumatokof Esaf nebrik majatama kumaturbata makafalu dandeenya jechun dubbatan
2011 no graduate roku
barakumala mafulatokotten ebhame gosabarno te engineering construction technology management jedamuni kanani ebhame hojibar badanjira ubx space namatokobar badaj durguma majira hoji nargane male umfakot bakke duga fatinjira garut milkofni waraqadi girsa kan hoji abdumas ba fatdeta injira ወጋሽን እንደርበን ሁጂመሌ ታውንኩ ሐምሌኮ ሚዴራ የሮተኮቶኮ ኦሶኒቱን በረቲና ፈጀደ የሮን ጋብስቀባ ጀቹን ዱበቴ ተርገጎትኒ ሰገሌ አሜሪካ ፍያደኪነን እረጫላት ሆጅማትኒ ዱጋራ ፈጋት ፍራፍ መታን ተርገጎትኒ ምራስኒ ሆጂ አርገቹነሞ ጫላት ተከሳንን ቀጨረኒፍ ጉፉት ተውሂሙ ሞአለማዩ በሲሳሙ ሜሶሶሎጂ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ ሰቦ ተረኮጂ ደብዱማት ጀደን ኢፍሰኒ ጅሩ
ሆጂን ተደርካ አክትገኑና ከንበርባቲኒ ፈከኛ ንኒኮፔ ኩሌሱስ ንኮቱስ ንጀልደዱስ ንኛታ ዱጋቲ ነማ ኢየሱስ እንፈጠደውስ ንሲቢለቱሙስ ንጎጋራዋ ኦጀቱስ ሃሉዲቡስ ዋርዲያኒስ ኮንኮላስታኒስ አትሌቲክስ ኢንተርቲኒስ ሁንዱምቱ ሆጂዳ መደገልቲ ነምትንግራቹ ደንዳ
ፍርማታይ ሳፈሙ ሜገረ ድርገጎት ሆጂ ወርባዳጅረን ገሮጂ ንርገቲን ይታደብ
ይዋይ መላምልቱ ማለት ቢሮን ይምላለቱ ወንጀሩ ኢሳን ኦቶሰሪቲ ኦጀታኒ ኦቶሰሪቲ ሰበገር ባንክ ፋዲማኒ ዋይ ከናፈቶ ሰርቲቲን ቆለተኒ በሬዳን ጀረስ ፈሪላን መፋራ ሂሞ አሎል ቢይቲ ከተጀሮቶ ወሊገልቴዳን ፋሳሜ ዋንት ተው ኦቶተኤ ኢሚነግኛ ቢይቲ ኖርማሊ ኦቶኑተኤ ሚሌ በቃ በከት ዘዴሚ ተርኮሙ ደንደኛን ጀ
በሲሳ መዋሌ ሆጅ ጠብዱማ ድርገጎታፍ ዋን ፍሩማ ተጀደን ረት የሮይፍ ሰነከስ ጀ
ኢማማተ ወርባዳ ፖሊቲክስ ማበርባዳ ሺፍት ጎቹራ ሲስተማ ገረባት ያረቲ ኢንቨስትመንቲን ኩን ፋብሪካ ዋን ኩን አከዳበተን ሁሚና ማጨራው ጀትመት ኤሌክትሪኩ ይከና ዋይፋይ ከና ኢንተርኔት ይከና ዋንተ ተከነ በክ መጂውት ባዲ አተከርገት ወጎላን ጨራን ኩን ፍርማታ አተንጀሩን ያዳ አዳው ጅለትማ ወደነው ወንበርባቻል አዳን ኦጂ ሁንዱማ ከበጁ ሆጂ ሁንዱማ ያላችሁ ሆጂ ሁንዱማ ወርቅ ተላደን ወጀቹ ናሞተ ሆጂ ሁንፋ ኦጀተን ሞገርጋሩ ዲገሩራ ኩነ ነማገዳን በርባዱ ወምሹ አጥይተነኒ ቮኬሽናል ኤዱኬሽን በተከን ወረታ ባለታው ከነ ሁነ ነማዋ ወምሹ ደንዳን ኢኖቬቲቭ ኢንቨንሽን ፍራደይ ዱፋን ረቲዮቲ ፈደጋሪዳ ወዴፈኖ ለፍርማታ ወዴፈኖ ጨራው ዲረት ወዴፈኖ ስሪላችሁራ አከዝመት ወምሻፊ ወምሽቱማ ትበሉ ፎጀቹኒ ባየ ፍርማታ ደያዳ
ገርፉልራቲስ ኢሞጅ ድማ ድርገጎታፍ ከናን ወልቀበተን ረቲ ኮፒ ብራክ በኔ ያቹራፍ ኒተታፈና ኢመከኔ ረቲ ያሊን አንጎተ ሚኒስቴር ሆጂ ኡሙፍ ከለቃይራ ዴቨርገቹዳፍ ያሊን ታሲፍኔ አማፍ ሚልኮፍኔ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ቶለ ገለቶሚ ናኮር ጉያን ራ ጂማታ ቆፒን ኬንያ አዳም ሞከነራ ላባታ ትግስት ገሜ ኬንያ ትኑጌሲቲ አኩማ ሃናኒሞ ዋኤ አባ ሙርቲ ተቀኩባ ሚላ ካኒ ዋኤ ባምላክ ተሰማ ወየሳሲሞ ዋንዱት ቀም ሉትን ተቀምዲ ገራ ትግስት ንስ እንደመርስ
ከን ከመጀምቶታ ዳውቶታ ፍጠገፈቶታ ኬኛ ቆጲ ለበታ ቱርበን ማኑ ጅማተ ጅማት ሰዓት ከነረት ዲሞት ድርገጎት ወራፎሌ ራብ አክስመስ ለበተላነተ ንረት መተዱሬ አዳዳረት ይፈቹልኒ ሰገንታስኒ ዲያቱ ቅንዴሰነስኒ ዲሱ ሞአኒ ትግስት ገመቲ ኦፒ ባስ ገሬን ለሚዋን ሲዩደኒ ፊ ኬንያቲን አባቴ አውቶቡስ ኤሌክትሪክ አን ሆጀቱ ፊ የሮድራቲ አፍሪካ ከሰቲ ኦሚሻ መቀበቴ ገዲበሄር ካዩኒሳ ፋለመቅሌንሳ ጌጅባን አቀው ቁልቁሌ ሳጀ ገባስኒ ጁማ መጃንጋ ናይሮቢራኑ ኤርኪ ኮንኮላቶኒ ካን አራጉራቻ ዳንዲዋን ናይሮቢረቲ ኦጋቡልክሰን ቤንጃሚን መንያገሩ አውቶቡስ አደተይ ኦፈቲጅር አውቶቡስ ጉቱማንጉቱቲ ሁምነ ኤሌክትሪክቲ ንወጀቱ
አይ ፊል ፕሪቪጅድ ድራይቪንግ ዲስ ቪሄክል ኢትስ ኦልሶ ቬሪ አሜዚንግ when you are driving this vehicle compared to the fossil fuel
konkolata kana ofu kiyana kan cerro metno filala konkolata wombo ban ojjetan irra kana yroftu baye siyawata isan gazi nojjetan baye urgufaman niyanille kungaru sagale sinqabu inurgufamus
falam niqillensa geejib hawasatin ummam akkatan timadallamu afan ingilizitin emission standards jedamu hojirra olewan injiref kenya ke satisfae ardi afrika biyota hiddu ke satti hojirra olenjur kuni mo konkolatonni falama gudda kagechsan wadatijir dabata motumota gamto manit saganta halaqillensa nanurra Jenny Akumu Akasira.
If you look at the cities, the heavy duty vehicles, which are buses and trucks, that's the bulk of the pollution, you know. So they are
Magala one hole al te konkolata len hoji gudda hojjetan anakato bisi konkolata one fe umsafa gain isani gudda fala makillensa gudda angechimo isani akasissa age arranan jiru isanu mabira sababni sammo akamiti bu afa yedemura gara inni sa qulqullutti ceena konkolata le geejiba namota heddu fe'an nu barbaachisa jechuun magala le keessatti haala itti fufinsa qabuun tajaajila akka kennan abanni obibas atobisoota elektrikii afrika keessatti jalqabsiisuun isaa barbaachisummaa asii olitti jedhame kanaaf hiiko kennuu fi anjedhan immoo dhaabbatichatti itti gaafatamaa tarsiimotii fi maarkeetingii an ta'an albeen welsani
This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles to electric.
Obafa yedamurra gara electricit chouf atobisin electriki kun duguman tarkan fi dura faruman barbachisada. Barbachisuma kanas gaba gama kana injiruf dura ratto jechuna nagar sisaji ratobisa sumatti kalakame.
Karabiratin akka bektun jedanitti gaban kun kolatota electriki Afrika kesetti amalle refujal qabarajer. Kunis investimentii dhafi hojii qilleensa naannoti bu'ura godhate uumuu waan green job jedhamu jechuudha keessatti carraa guddaa akka qabu ibsama.
When you look at our source of electricity, it is renewable. You know, for example, in Ethiopia, it's almost 100% renewable energy.
Madda elektirikii keenya hoolaalte waan haaromfamuu danda'u. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti anniisa haaromfamuu danda'u gara parsantii 100 jira haayidiroodhaa fi kaanirraa. Keeniyaa hoo fudhatte immoo gara harka 90 parsantii 90 jechuudha. Humna anniisaa qabna. Boba'aawwan akka peetiroo, daayizal kana gara biyyaa galchuu nurra hin jiru. Anniisni asuma jira. Kun immoo carraa hojiif hojii haala naannotiif ta'u uumuu keessatti hedduu guddaadhaa an jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa haala naannoorraa Jeena Akuumuuti. Keeniyaa keessatti konkolaataa elektiriikiidhaan hojjetu kalaquudhaan anduraan ta'e kaampaaniin kun keeniyaatti ji'oota xinnoo keessatti bara 2023 immoo egere jechuudha biyyoota Afrikaa kaan keessatti baasii elektiriikiidhaan hojjetu kana gabaatti dhiyeessuudha karoora qaba. Faalamni naannotii fi jijjiiramni qilleensaa tajaajila geejibaarraa dhufu dabalaa akkuma jiru barbaachisummaan saffisaan humna anniisaa itti fufiinsa qabuutti darbuullee dabalaati jira. Shufeerota akka Benjamin Maniyaa atoobisii jijjiirrataniifis carraa uummatii jedha. Gabaasni Juumaa Majangaa Nairoobiirraa mul'ata. An dhaggeeffachaa jirtan qophii labataatii dhumarratti. Tibba kana murteessaan kubbaa miilaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa miidiyaa hawaasummaa irratti waa'een isaa baay'inaan maxxanfamaatu jira. Maaliif yoo jettan dorgommii waancaa Afrikaa kubbaa miilaa Kaameeruutti gaggeeffamaa jiru irratti roobi dheengaddaa guraan dhala tokko tapha walakkaa xumuraa Seenegaal 3-1 Burkina Faasoo moote irratti VAR jechuunis waraabbi viidiyoo kaameeraa adda addaa fayyadamuudhaan murtoo penaalitii 2 Seenegaal irraa hambise. Murtoon Baamlaak akka xiinxaltoonni fi beektonni seeraa gama ispoortichaa jiran jedhamitti murtii sirrii ture. Sanbooda akka deeggartoonni kubbaa miilaa miidiyaawwan dorgommii deema ture gabaasan akkasumas xiinxaltoonni miidiyaa hawaasummaa irratti Baamlaak jedhanii kaan suurasaa kaan viidiyoosaa ammaxxansaati turan. Beekumsi murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa namoota kaaniifillee fakkeenya waan ta'uu jedhan kaan immoo murtoo madaalawaan inni dabarse taphicha akka jaalannuu fi itti amannu nu godhe jedha. Lammiiwwan Itoophiyaa hedduunis Baamlaak nu boonsee biyya teenya bakka bu'e jechuudhaan gammachuu barreeffamaa fi suuraawwan murteessan kun yeroo tapha to'atu miidiyaa hawaasummaa irratti gadi yaasan. Murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa bifa ispoortii kanaan murteessaa idil addunyaati. Bara 2018 waancaa kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaatti geggeeffame irratti hirmaachuudhaan yaadatama. Qophii labataan irraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Galasoomsi Gidsi kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Amajjii 30 sadarkaa addunyaatti guyyaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman yookaan Neglected Tropical Disease jedhaman waggaa sadaffaadhaaf itti yaadatamanuudha. Guyyaa yaadannoo fi guyyaa waa'ee dhukkuboota gammoojjii dagatamanii irratti dammaqiinsi akka dabalu taasifamuudha. Akkasumas guyyaa dhukkuboota kanaan loluudhaaf deeggarsi barbaachisaan siyaasaa fi investimentii argamuu qabu gaafatamuudha. Dhukkuboonni gammoojjii kun akka dagatamanitti fudhachuun wanti barbaachiseef ajandaa dhimma fayyaa addunyaa keessatti waan xiyyeeffannaan gahaan hin kennamneef yommuu dhimmoottan biroo wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu fandiin yookaan baasiin ramadameef yaraadha. Dhukkuboonni kun dhukkuboota hawaasa iyyummaa keessa jiraniiti. Dhukkuboonni kun beekamoo kan ta'anii fi bakkeewwan qulqullinni naannoo fi bishaan dhugaatii qulqulluun hin jirretti heddumminaan kan argamudha. Dhukkuboota gammoojjii dagataman kun garee maxxantootaa yookiin paarasaayitii jedhaman baakteeriyaa fi dhukkuboota vaayirasiidhaan wal qabatan keessa warreen jiranudha. Warreen beekamoo ta'an keessa dhukkuba miila nama hiitessu, dhukkuba ijaa kan namarraa namarratti darbu yookiin isa tiraakoomaa jedhamu, dhukkuba ciniinna tasiisaatiin kan ka'e gogaadhaa fi ija namaa ol bobbeessu yookiin isa river blindness jedhamu, dhukkuba ciilalluu irraan namatti darbu yookiin balaharziyaa akkasumas dhukkuboota raammoowwanii garaa keessa nama miidhanidha. Yeroo ammaa dhukkuboonni kun gara caalaa ardii Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namootan biiliyoonii tokkotti lakkaa'aman miidhaa jiru. Garuu akka seenaan agarsiisutti dhukkuboowwan kun jaarraa hedduudhaaf namootan qaban ija jaamsanii, sochii dhorkanii, miidhanii, ajjeesanii jiran. Madaan dhukkuboonni kun namoota dhuunfaa fi hawaasa irratti uuman dhalootarraa gara dhalootaatti kan darbeedha. Guddina yookaan bilchina sammuu daa'immanii miidhuudhaan lakkoofsa ijoolleewwan mana barumsaa seenuu qaban yarseera. Namoottan dhukkuboota kanaan miidhaman dandeettii hojii hojjetanii jireenya isaanii ittiin fooyyessan dhabu. Sababni isaas namoottan dhukkuba kanaan miidhaman gargaarsi wal'aansaa isaan argatan yaraadha yookiin inumaayyuu hin jiru. Kiyyoo iyyummaa fi dhukkubaa keessatti qabamanii hafu. Gaarummaan isaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman kun kan itti samuu danda'anuudha. Baasii salphaadhaanis wal'aanamuu danda'u. Yuunaayitid Isteets bara 2006 jalqabee sadarkaa addunyaatti sochii to'annoo dhukkuboota kanaa keessatti qooda fudhachuu jalqabde. Yeroo sanatti dhaabbanni misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookiin USAID qaamolee mootummaa fi dhuunfaa waliin ta'uudhaan sagantaa warreen dhukkuboota gammoojjii dagatamanii kanaan dararamanii gargaaruu eegale. Sagantichi hawaasaalee dhukkuboota kanaaf saaxilamanii addaan baasuudhaan qorichi yookiin dawaan gargaarsa jaarmiyaalee qoricha oomishanuu irraa argameen duula akka dhukkubichi hin babal'anne taasisuu irratti xiyyeeffate. Bu'aas argamsiisuu danda'eera. Bara 2006 jalqabee USAID dhukkuboota kana balleessuudhaaf gargaarsa doolaarii biiliyoonii tokko taasiseera. Doolaarri tokkittiin mootummaa Yuunaayitid Isteets baase gargaarsa deeggartoota biraanii hawwatee gara doolaara 26tti jijjiiramee duula wal'aansa qorichaa kan tuutaan taasifamuu fi deeggarsi doolaarii biiliyoonii 27 fi qabxii 6 baasu akka argamu taasise. Yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 500 ta'an dhukkuboota gammoojjii balaqabeessa sa'an 3 kana booddee wal'aansa hin barbaadan.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.